Ibiza. I say love in Ibiza. Love in Ibiza, Ibiza, Ibiza. I say love in Ibiza. Ibiza!